N-Boy Ghetto King Zabara
Westside Yo boy Young Shock Ziva zako ndiye mwamboka A.K.A. Daddy Levo
Akufo siri kota Akufo saluna batu Akufo siri kota Akufo saluna batu Wende nifo seri zeka ufelana Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele Nakupa 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 luli Nakupa luli Sika mani toya Vende ni fose zangana Nakupa muni swalele Vende ni fose zanga kaufelana Nakupa muni swalele
Akufo silikote, akufo sanga vatu Nakupela swalele kubeni fose lize vatu Nazibali piuzi sautwa vutuku Kono kambe mwani swalele please vakwetu Foku mune usavangi wakamulelo Mwani swalele kulilu kale vusili vupilo Naziva mapeni yale asali teni Kono nakupa kuli muzili vale kwa teni Nakupa muspangi stela Foku muivanga za kukolwa Nina ansa kutela Kedita utokupela
Akufo saluna batu Akufo siri kota Akufo saluna batu Wende nifo seri zeka ufelana Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele Nakupa 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 luli Sika mwani loya Nakupa 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 luli Sika mwani toya Wende nifo zazanga Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele
Mwani kukata nela wanala kupenta Wawile ni mangonde wanala kusheta Blow, aluzi kwa kuizeta Kwa pata kisingata zeta Mafela lubana Waziba kwa banga kulubana Kuna kitalu soya kupanga mululwana Niswalele blow, aluzi kuzwa kulwana Deyale ane niswale hile Niswalele neni kule hile Nesika bomu akikuli neni kule lile Mwendi nivize KD kule anambole
Akufo siri kota Akufo saluna batu Akufo siri kota Akufo saluna batu Wende nifo seri zeka ufelana Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele Nakupa 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 luli Sika mwani loyana Nakupa 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 luli Sika mwani toya Wende nifo zazanga Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele
Uni utwele kwa teni nina ni mutu Naziva aneni kuna tano utwa vutuku Akufo silikota akufo sanga vatu Au nikatana Oscar ni watali utu Kize pangala mata salifasi Sintoe kaliba kalakashi Anina zemu apeza kuvulela Kono zeni kupela faki kunswalela Waba mnelu vapumile kutilwa banyala Kante hakuna kistori fela Sobu masumu scan lelela Amtele zeke diza katovulela
Akufo sirikota Akufo saluna batu Akufo sirikota Akufo saluna batu Wende nifo seri zeka ufelana Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele Nakupa 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 luli Sika mwani loyana Nakupa 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 luli Sika mwani toya Wende nifo zazanga Nakupa muni swalele Wende nifo zazanga ka ufelana Nakupa muni swalele
Managers nakubona Yo boy Young Shoki A.K.A. Daddy Levo DJ Mwemfumu Siva zako ndiye mwamboka Mwanga nakubona KT nakubona N-Boy nakubona Young Super Jinjo nakubona Jimubave nakubona Sugar Daddy Wanipa bro agad Vena Shokile Vena Shimad Vana Mibia Sio guy YR4 Tuleze
Tio FJ My Young Bro
Young Kapanda nakubona Faka ule market Once mushi na mivona